exclusive from ztongamusic.com.
Dope is freshest name in the game, ladies and gentlemen. M-K-M-A can do. Holy job. Yo boy, yo mobs. Let's go.
We sakamana ni webo na vika kumtima mpye. Baby vendela paduze mpye. Dipo ni vela mano na ime. We sakamano sa vela batu veba tamba mpye. Bafuna banka le kata ye. Amami kala vela kanyi mpaka. Baby ni vesa ho. Avale tite tu ame muli siketi yo. Siba siba ho. Baby ni vesa ho. Peso kamba sunga wame kuli pembe kapu. Tiwe ni nacho. Chibubiri ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufosinga. Baby ni nacho. Chibubiri ni dola. Tumafuna na stress.
Yo, best freshest name in the game,
beauty
ladies and gentlemen.
Beauty yako sufosinga.
I love that you know that you're beautiful. Confidence in Gabashani Funko too. Never butterflies, umumuchi for Montico. How I can't breathe on a bushiko. I just be thinking about you. Ndato tila less I found you. Kidije when I'm around you. Beside you, inside you. Mita fewa depeshe. Self-esteem unizale tabeshe. She's my piece, ita kampela pressure. Wishe ile langati tuwa wamulesha. Natural beauty wakamba. Kakapita kawama katamba. Wose pachipanda wama kamba. You a baby ni
besa ho. Abaleti techu wame muli siketi yo. Siwa siwa ho. Baby ni besa ho. Rezo kamba sunga wame kuli pembe kapu. Kiwe ni nashro. Chibubiri ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufosinga. Baby ni nashro. Chibubiri ni dola. Tumafuna na stress. Beauty yako sufosinga. Niwe alo.
Uta bati ile langa. Biti yako feka ile landa. Awe sula kone niwe lilanda. Ewa nakashaba tunga twala kunganda. Umufi ashamo na mufi chikombola. Atinga tau kwetesha sana mukongola. Abana siri asati mwana wadibiali kamo kapapa vembuto usuma webo kasombola. And she carry herself like a queen and she is one. Where is the lord of the ring when you need one? She say she want a gentleman, I could be one. Basikiriti ni kubeti monga be one. Elo I beauty wakamba. Kakapita kabama katamba. Wose pachipanda wama kamba. You a
baby ni besa ho. Avaleti techu wame muli siketi yo. Siba siba ho. Baby ni besa ho. Peso kamba sunga wame kuli pembe kapu. Kiwe ni nashro. Chimubiri ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufosinga. Baby ni nashro. Chimubiri ni dola. Tumafuna na stress. Beauty yako sufosinga.
Apa chalo chavuta. Na magelo apa manje wa funta. Bleaching ikuzola mafuta. But not you.
Iwe ni nacho.
Wena bambo ende anakunganga. Apa manje vose vavakanga. Iyo tupi si jimu inapanga. Baby bauzi.
Iwe ni nacho.
Olo libe na make up. They can't compete. Baby ati shut up. Wabafe weka takwaba na back up. Baby we.
Iwe ni nacho.
KMP worldwide. Kabundi kapish. Chwe mpala chawa nyam. Dopest freshest name in the game, ladies and gentlemen. Mr. Stash in this one. Yo boy, yo mops. Kandek. Mr. Sean Kester, what up? Uri Jab.
Exclusive from
ZTongaMusic.com.